kuzama, mana maji ya ugoko nyingi changamoto, kuifikia ndoto najichunga nsije ugua, na ujana maji ya moto, hata ujipange dunia, nani alikwambia? Omba uyasikie, siku ya mwisho nasema tauswa dhania, utacheka utalia, haina mzani dunia, wapo naomba uteseke. Kasema baba sifate dunia, alinambia mama sifate dunia, alisema bibi kayacha dunia, na we utasema utayaga dunia. Jamani dunia, 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 alisema dunia duara, kuna muda kama siamini, naona kama imenyoka, tunapokwenda tuishia chini, jambi na mswala, turudi kwetu na mwamini, usishangae rafiki anakuadui na sababu ingia kilini. Mwenye nacho ambaye hana thaminiki, watu macho macho kwa kubani anaridhiki, kikulacho kinatafuna tambichi mbichi, yani dunia bado ataukilia haisaidi. Kasema baba sifate dunia, alinambia mama sifate dunia, alisema bibi kayacha dunia, na we utasema utayaga dunia. Chuki, chuki nazaga kuopendo, mamluki watu kusema sema so matendo, sasijui ni mwamini yupi, yupi ni mkabidhi upendo, moyo wangu wasidi uderuti akanchanganya ondoke niachie pengo. Dunia pana, dunia tambarabo, sijui ndo mwisho ulana yanazidi maovu, watu wanashindana kufanya mchezo mibovu, au natakikisha kidonda linabaki kovu. Dunia, kupata mpaka uwe na roho mbaya, ndivyo wanavyosema, hata Mungu pia fundishi ubaya, wanatoa wapi tena, tisa mazuri ila moja baya, wanafuta yote mema, wanaomba kuzaliwa mbwa Ulaya, sio kujombea mali pema. Wanadamu, Mungu tukumbushe, kama dunia safari, njani unishushe, oh baba, nami univushe, na ya dunia ni majaribu, namba unipushe.